Kia ora e te iwi, ko Liz McLeod tēnei me ngā kohinga kaupapa o Wātea mō tēnei haora. I runga anō i te pūtea taunaki a te māngai pāho. I tēnei haora i tū te wānanga tuatahi raro i te kaupapa o te ahu o te reo. Te toa whakaihu waka o te hōkairangi whakataetai kapahaka 2021. Āhei whakakapi ko ngā kōrero hā kinakina. I ngā rā tata i rauhi atu ngā kaiako o ngā rohe o Whanganui, Manawatū me Taranaki ki te wāhi kotahi. Mo te wānanga tuatahi raro i te kaupapa o te ahu o te reo. He kaupapa hau, he kaupapa takamua a te ahu o te reo hei akiaki i ngā kaiako ki te ako me te whakamahi te reo Māori i roto i o rātau akomanga. Hei tārua kire honte tahi o ngā kaiwhakahaere i te kaupapa, he whakatere i tō rātau kaupapa tuatahi, he noho marae tuarua.
Ka noho marae, ka rumakina ki te reo mō ngā rā e toru, ka rongo rātau i te wairua nei o tēnei reo e kōrero te ana i tēnei wā, me te mōhio tonu, ki te kore e taunga rātau ki te reo Māori e kōrero te ana, he ua ua mā rātau e kaue ki mua i ngā tamariki.
Ko te reo tērā, o rua kire hond. Kua whakaingoatia te whare herehere o Tongariro i te toa whakaihu waka o te hōkairangi whakataetai kapahaka 2021 mō ngā whare herehere. I whakawhiwhia ki te whare herehere o Tongariro te taonga piritahitanga, i tākohatia i te whare herehere o Rimutaka mō te toa whakaihu waka. I tuatahi hoki a Tongariro mō tā rātai Waiata Tira, whakaeke mō teatea Waiata Āringa ka mutu te haka hoki. Hei tā Mark Pirikahu, kai whakahaere i te whakataetai, i te rātau tīmatai te whakaaro nui ki te whakatinana i ngā tirohanga a Calvin Davis.
Nā reira, kei roto i a mātau i te arapautama o te aro i te whakaaro, kia whakataetai i te kaupapa hakahaka, kei roto i ngā whare herehere o tinoa me tīmata tātau i ngā kaupapa Māori, me ki rā i ngā whare e kaue nei i tō tātou nei ao.
Ko te reo tērā o Mark Pirikahu. Kei te whakapiki ake te pūtea ki ngā kaupapa whakawhanake whare a Māori a iwi rānei. Whai muri i tētahi hui ki ngā kaiwhakawhanake i te kaupapa, ka puta te kōrero mai te minita mō ngā take whare a Megan Woods ki te whakapiki i te pūtea mō ngā tau e 25 kia utu i te wāhi ki te hanga i ngā whare. Hei tā te minita tuarua mō ngā take whare a Pēni Hēnare, tata ki te hautoru o ngā rōpū whakawhanake whare he Māori, o tira me kaupapa Māori te ara hei whai ki te aukati i te kāinga koretanga. Mai te marama o Noema i te tau 2017, warumano ngā whare haumaru kua whakapuaki e ngā rōpū whakawhanake kāinga e kāinga ora hoki. A kua piki te nama o ngā whare haumaru ki te whitu te kaumā whāmano. Nā whai anō mai te noima 2017, tahi irarima piriona tāra te pūtea katoa kua whakawhiwhia ki ngā rōpū whakawhanake kāinga. Nō reira e te iwi kua pauiko nei ngā kaupapa matua mō tēnei haora, hei whakakapi ko ngā kōrero hā kinakina.
Mō ngā pito kōrero o te wā, tirohia te pai tukutuku hou, ara www.irakatiwateanews.irakati.com.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ki te wakaama, hei a pōpō ka tū te reihi wakaama o te karapu wakaama o Manukau, ko te kīngi me ngā kuini o te Awapoti. He reihi 8 kiromita te kaumā whā kiromita hoki mō ngā kaihoe tai tamariki, tainoatū ki te kaumātua. Ka tū te reihi ki te awa o Tāmaki ki te karapu o Manukau. Ki ngā take taumā heke heke o te ao hei tā he mana waka, ko te nuinga o ngā mētara i whakawhiwhia kia Aotearoa nā ngā wāhine. Heoi anō ko ngā tākaro i tīmatake i ngā tāne.
E ki tau tāu, kua rio ko ngā wāhine hei whakapara i te huarahi, e ai ki te kōrero, te whakatāne a hau i a hau, ai kia wairaka. Nari, ka titirotu koe ki ngā tākaro, e tākaro hiane e ngā wāhine neina, ai tīmatake mai ngā tāne.
Ko te reo tērā o he mana waka. A kā te koeranga hākinakina ko Liz McLeod tēnei noho ora mai.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pāho.